ShankySupplier.com.
Wanataka information? www. Download application.
Oya we.
Wanataka information? www. Download application.
Bizo mpumbara.
We jamani wameatimba, wameakanyaga. Oya we, wameatimba, wameakanyaga. Kinoga kumposti na za mimi, nikianza kumchoka sababu na itafta mimi. Baby wangu wakiniacha, siri yake sijui kwa nini. We kumbe nimegundua, dawa ya mapenzi sabuni. We jamani, Jumatatu kulewa, Jumanne kulewa, Jumatano kulewa, ila Jumapili kanisani. Tulia. We jamani, Alhamisi kulewa, Ijumaa kulewa, Jumamosi kulewa, ila Jumapili kanisani.
Acha kidogo nasema.
Once a weekend mata news na kubrags na vibunda drama spendi mwende vibe ni mitungi na wachumba hapo boss akiyumba chawa na we yumba nipo June meshika mic kipunga na we punga sort na force na lagati for the big stream big sasa boss kijeshimu kineshimu na kwa shimu blandi Gucci Adidas balance zaga supreme bust some guys scream we the big team when
we jaman una mtuka aibika mashabiki kiboko akawa peleka kulia merudi kushoto hakuna mtu kaibika mashabiki kwa taua akawa peleka kushoto merudi kulia Jumatatu kulewa Jumanne kulewa Jumatano kulewa ila Jumapili kanisani. Tulia. We jamani Alhamisi kulewa Ijumaa kulewa Jumamosi kulewa ila Jumapili kanisani. We jamani DJ Bizo jini basi piga tena, piga tena. Watoto wanataka urudie tena, urudie tena. DJ Bizo jini basi gusa tena, gusa tena. Watoto wanataka urudie tena.
Zinachaji kweli, umeniahidi twende Savoy uniache mwenyewe. Dada una akili kweli. Zinachaji kweli, umeniahidi twende Liquid uniache mwenyewe. We.
Tulia. Mapacha singeli OG Twins voice. A well official body dancer. Ah, flex ya beauty player. Anakusalimia manager Konde Khan. Ah, watoto abuza. Bizo, shika, au bas.